CKMusicPamas.com.
This is the quantity you've been waiting for.
Matias Simen, I'm a caribani, this buzz in a success. To the palmer, a pocket, that's out in a sea. Nishingwara vibration.
Ultimate shout music.
Shout. Kwami la terra na chimbi.
Banisha bota kwa fote popularize. Bari kontolore fitu bari panga sensi. Kwisa wang shop shop pa investment. Ita kwa wabandini matia simenzi.
Na tenza chari chinja mure sarapu kwa kwa riva matia simenzi. Mure iruka mwira sharira sana bete mwa panisha hotia. Location mukaba sanga pama kama fotia.
Matia simenzi.
Tura chita sapurai pamu furira na paka sumbaresa.
Matia simenzi.
Nipamu kambona pachiri pota vasang. Wae resh nani.
Matia Siemens,
Joe, ha,
Mafia Siemens,
Rapa, Apa, Si,
Mafia Siemens.
Zangezi na tangwete vyonze vyali sangwa. Kwisa bapuri kire mwe vale popanga. Amayanda, ambila kuma veranda. Tamumone wofi wama ni kuno vasenda.
Barisa mkwangu chefin, duitia kura kura. Na matipati ya mtutu, muirasha sana mira mure lishivo tuntu. Ngore kura we muinole mfana kutu.
Ni Mafia Siemens ya wako patopu. You are very welcome na ngunipa shopu. Nga washitoke we na bambia wakara kura. Ati Siemens ya wakaiza wata ya tura.
Number 0968 378 in 144. Siemens ya risangwa ni ya fotepo. Ura ises pakuwa mwona nisheni po.
Na pakushita kumishita kwa inkareki. Muka seke lama mwika lusa mokareki.
Kukura kwa standards beautyini. Wakesa mishita kwa sapura kwa twini.
Bandula wote ni ina kwa malipirira.
Ni uchiri bote na mwaka mama mkastirira.
Muka mfati kata mukeza mkutotela.
Ni big company yena chaba iponjela.
Manisha bote kwa wafote popularizesi. Bari kontolore fitu bari panga sensi. Kwisa wang shop shop pa investment. Ita kwa wabambini Mafia Siemens.
Na chanzo chari chini. Ninja mure sarapu kwa kwa riva Mafia Siemens. Mure iruka mwira sharira sana bete mwa panisha hotia. Location mukaba sanga pama kama fotia.
Mafia Siemens.
Tura chita sapurai pamu furira na paka sumbaresa.
Mafia Siemens.
Nipamu kambona pachiri pota vasang. Wae resh nani.
Mafia Siemens.
Joe, ha.
Mafia Siemens.
Rapa, apa, si.
Mafia Siemens.
Just cast by YUN.
The Ven Agro Papota.
Boss Papa Chichi Papota.
Boss Sini Collection and Nikashashari.
A Veneva Misevo. Boss Epeoni.
E a Copa la Cretuna Crepista Ven.
A Veneva Soft to a Piki Bamkia Kanye.
Boss Five Niggas.
Boss Tepiu.
Sindeba Murundu.
Boss Viesha Drag.
Zimafia.
Nigaru Tok Tok.
Tim Zeba Mfulina.
Commander Kasman. Jipa Bodja
na Marashani.
Commander Big Toaster.
Commander Wistola.
Mish Gox na Yobari. Set Joker Boxere.
Raka na Inyapa. Rapa apa. Success
Era Bonyoro na Mdoto Fio Matiare. Inyapa kakwaba mtono. Mr. T-Rex Firimba Tuteni. Dono Gang Number ni Tuteni.
It doesn't get much better than this. On Babylon, Shana, Shana.
Exclusive from CKMusicPamas.com.